lonta ngayetu Antinya kufanisa mbazela apina Uko lonta ngayetu Antinya kufanisa mbazela apina Sajua neskobini Sinze wangale shumi Wolo na ushlaga nbini Sajua neskobini Sinze wangale shumi Wolo na ushlaga nbini Usuku shizi mwona Ukela mashumi Kwa uistenga wena Usuku shizi mwona Ukela mashumi Kwa uistenga
amantombazane esikhathakele bengamaqanda nasemabuku othisha esikoleni nabo bekavuna impilo namuhla kubisi baphendukele isilo senguvuye babhaxabuka empilweni abalutha basikhohlwe namanje besewuthu engani bakhuluma isingisi nasemathaveni isimo sabavuna badlala ngethubi ikusasalabo belibhubhuza ngesibansula bejave emthandazweni bemenya nasemshadweni kuhlanya izingane endaweni maqede belaliswa emathangeni kodwa namuhla balala emgwaqweni thina sasihlule izibalo siphenduka osomahlasi kihlihlaso abanye babephimisa nokuphimisa bethi angeke sibe yilutho ngoba nakho sihlule ukubala sihlekwe nathi maqede sihleke sifihlihlaso namuhla babala amashumi ethu emgwaqweni ukuze belale bebhemile basibalisela ngempumelelo yethu bathi sizenza ngcono thina kade sahlakani futhi sahlakaniphelanga impilo yingakho sizehlisa impilo isiphakamisa nanidume ngokuphakamisa nizenza ngcono nihambela phezulu injalo-ke impilo umusuphakame kakhulu emazulu kwakufanele ungibukele phansi angiphela wena ukuhambela phezulu uthanda nawo othisha abanye ujola nabo thina sasingobani-ke nesisathulo esibhobokile sikuye nasemakhadi lelekile ewu ngoba ungevunga uhle ntongamagela bengakagubhudli othisha nosomatekisi wena thanda ungacela uthando lwakho wahlekisa ngosizi lwakithi usho nokusho ukuthi angizibuke mina ma sengibuka wena yiso ngeso-ke ntongamthemba hawu uwelona mangivela susukhoma ngami uthi ngangifunda nawo awubuke mina ma sengibuka wena nathi mkhisi qala ukuzwela ejazini kuwe ntanga yethu yeka ngisakufuni useyintombi wena ungangifuni ngoba nakho usuma kaboyisi ubona ukuthi wena manje ufanele mina iqiniso ukuthi wena ukazi ungithanda ungithanda njengoba ufuna ukuvuka ngami ukwazi nisele kanje mahlathana